Tesalonikanko en didabol surawol didabol do gartol jomirawo meden Yesu Almasihu e haurutuki meden e makko imin toro on bandirabe to hakkilo modon ummi lawo ko gannon do yimbe bi obe nyalde de jomirawo wartoita wari dun gado to dum be bi aminon bi inon der annabaku ko der wajinki ko bo der derewol min bindidum to on jabu goddo majjina on e kongole lawol gam den don nyande waroita na wongel sharel wadi ngel yimbe dudbe ganyata Allah e sharel ngel kalludo wangai modum siryani halkere nde ha abada o wanyai ko dume ko yimbe noddata Allah ko bo ko be mauninta o maunina hore makko do majjum ha ma o natte wuro sheningo ngo Allah o jodo o wi akanko woni Allah on shifto rai ko gondu nomi e modon mi bi on duum joni on andi ko hadi kalludo o warki to sharel kanungel wadi du wangi naimo gam bawde kalludo on don yaade ke fuddi huuki e suude amma on don tabboto do de o wada ka tabba kide na o hoshama gada don du wangi nay kalludo on sai yesu jomi raw wari ramo e fofango honduko mudum den halki ramo teddungal wartuki mudum kalludo on wardai e bawde sheedan o wadai alamaji e kaydini dum e kulni dum fere fere dum fewre e ko iride e kude kallude yoyrede yimbe kalkaybe yimbe ben kalkay gam be ganyi be ngida gonga be kisa gam non alla lilde naybe wembere maunde gam be jaba fewre gam dun taja kita do fu be jaba e gonga nanobe beldum hallende onon bandirabe amin be jomirawo yidi e hani min gada ka yettuki Allah gam modon konde gam daga arande Allah subi on gam kison barka labinki ki ruhu makko wadata e jabuki gonga gam majum Allah noddi on barka habaru beldum dum min gaji nani on o noddu on gam kebon nattuki teddungal jomirawo meden Yesu Almasihu gam non bandirabe ndare boddum joge ekkitinon gol min ekkitini on nder meto amin ko nder derewon gol min bindani on jomirawo meden Yesu Almasihu e hore mudun e Allah nyako meden modo giddo en shembidin do on sembidin ki kireata kokkudo en kammunde bonde barka yidde makko o fukkina na on berde o sembidina on der kongale kugal bongal e wolde bonde.